Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi waru te kau mātahi. Exercise 81.
Whakawhitihia ngā kōrero e whai ake nei, kia rite ai ki te tauira nei.
He tere ake a hāneta i a wirinia ki te oma.
Nō reira, he pōturi ake a wirinia i a hāneta.
Tahi.
He mōmona ake a koro i a tāmati.
Nō reira, he tūpuhi ake a tāmati i a koro.
Rua.
He kaha ake a hamahona i a ia.
Nō reira, he ngoi kore ake ia i a hamahona.
Toru.
He māro ake te rākau i te pata.
Nō reira, he ngohe ake te pata i te rākau.
Pā.
He hou ake te rā whare i tēnei.
Nō reira, he tawhito ake tēnei whare i tērā.
Rima.
He taumaha ake te pēke riwai i te pēke kāroti.
Nō reira, he māma ake te pēke kāroti i te pēke riwai.
Ono.
He roa ake te pene rākau i te pene.
Nō reira, he poto ake te pene i te pene rākau.
Whitu.
He teitei ake te maunga i te puke.
Nō reira, he hakahaka ake te puke i te maunga.
Waru.
He hohonu ake te moana o taupō i te roto o Waikare.
Nō reira, he pāpaku ake te roto o Waikare i te moana o taupō.